ZWAP.com.
Taking off.
Play in.
Fiamma fe kwa tene nseko.
Kati njema mwezo kama kuti simu mapeze kana malo guys. Sende mwezo kama simu funa kai ya ibedola. Mwezo kama jepa mabima. Mwezo kama pa ma Range Rover. Mwezo kama pa ma Hilux. Manja pa wacha ya U10. Sorry cannot wait.
No way. No way.
Sorry cannot wait. Sorry, cannot wait.
No way, no way, no way. Taking over. No way, let's get.
Sorry, cannot wait.
Wate mwene fa kuwama kwa chuma. Wale pepe kwa kufimba kwe tumba. Ngashi maini kotu wale diga. Bajeta utatibushe palishinga. You played old gomu sonko wachiloma. No ishiwa love wale tunga molu bola. Miss dollar dollar breakfast noti wala. Idea kuposa timwele boy wala. Sindi mo mwenzo kamba breakfast you spend 5 zali. Imo kwanu you don't share party. Tawale mwana mvari muri zale. Na papa yoku ndomba na zale. Bye bye. No way. Iwe tewe lava ni pompwe. Yangwe elongwame. Peta na basingwa
injawe. Mwezo kama kuti simu mapeze kana malo guys. Sindi mo mwenzo kama simu funa kai ya ibedola. Mwezo kamba jepa mabima. Mwezo kamba pa ma Range Rover. Mwezo kamba pa ma Hilux. Manja pa wacha ya U10. Sorry cannot wait.
No way. No way.
Sorry cannot wait.
No way.
Sorry cannot wait.
Maza buka the forest.
Leka ku.
Ladies. Mumezo mwako nenze residue, nenze pa recipe. I was soon to be the past gani joni zia. Even wanda dwe nenze pa talk muma gossipi. Thought you said that my life was stupid. Kiyo wanzo funa chovita mangi sana ngato manjeri. Your main focus nenze nipa ma potberry. I know you said a thing I would make it. And now I got a thing because I'm hairy eye. Muziti tiamba chape muma photo photo. No chest ya but iba cities a mutoko fiompo. Izini kana kwenze love from the way go. Yeah, but I just have to let go. Ndaba, you go for pweza na no way. Paligapo nga zamia na no way. Cause I gave you a chance. Unaitia abanzo nzo news that easy suma baona bakani.
Sindi mwezo kama kuti simu mapeze kana malo guys. Sindi mwezo kama simu funa kai ya ibedola. Mwezo kama jepa mabima. Mwezo kama pa ma Range Rover. Mwezo kama pa ma Hilux. Manja pa wacha ya U10. Sorry cannot wait.
No way. No way.
Sorry cannot wait.
No way.
Sorry cannot wait.
No way. No way. No way. No way. No way.
Sorry cannot wait.
Ketsi bombe no lo pabe chikombe. Iwe misango wa pisango lukonde. Jia Natasha na mto wa chipope. Yoko yeah. Wa mfolu pia kanolongi.
Haka kanani kanula kasini nganami. Without give up ni msangalale. Mena mfoba shie mousa lenge ndwale. Problem wa naine nenze wandale
yeah. Telling the dreams you wanna be inonge. Kana ma place fikwiride finove. Telling the dreams ine teta ipiove. Bali kuisa bobese na banyo
bobe. Shilefu asindu so mpeleko distance. Noti vijana zo kukonka consistence. Hapa inankala lebo ni mat lebrons. Inatuma ninyo vimba ka vacation kujons. Maza buka the forest.
Yeah.
Melodic realm. Yeah. Hapa inankala lebrons ni empire music worldwide.
Melody
my streak hip hop
ZWAP.com.